kulala he waheshimika, wanayo misuli tingi nya wasia, unapotakikana ni wao watafutwa, watafutwa ili wapate nena. Walangeni wala wala na hoi hawana lao kijijini, bayana ule mwengu kuwasuta kamwe hawahurumiwi. Rabana hana mtazamu, mithili yetu huwashusha wale wanao pata kujikweza.
Oh, yeah.